Ebyo bulamu muli sitiyebu ikuwe wamu na bakulembeze basatira omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya nga bagamba nti n'abaana abamu bafa nga baakazaalibwa mu disitulikiti eyeeyo wasaana okubaawo ekikolebwa.
Benedict Nabuuma amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'ebyukwe bino abyogeredde ku mukolo ogw'okutongoza maternity ward ey'omulembe ku ddwaliro lya Kizigo Health Center 2 mu Najjembe Division. Mwategereza nti newankubadde amalwaliro gaddaabiriziddwa n'okuzimbibwa gazimbibwa naye wakyaliwo okusoomooza ku bakyala n'abaana abafa.
Ebyo byonna bikolebwa naye tukyafuna okusoomoozebwa. Abakyala n'abaana bakyafa kati nga ffe kikyatuluma nnyo ng'abakulembeze olwaleero tuli nnyo ku bakyala n'abaana matano child health. Abakyala bakyafa mu disitulikiti eno n'abaana bafiira ku malwaliro abamu abatonotono naye ati bangi bafiira mu community. Wano wensabira abakulembeze nti ffe kino tetusobola kibeeramu ffekka wabula nkoowoola abakulembeze bonna ab'emitendero gyonna okutandikira ddala ku member of parliament, stakeholders mu masomero, ab'okubyalo okulaba nti tugoberera ebyobulamu ate tukendeeza okufa kw'abakyala n'abaana.
Bino bwe bigudde mu matu g'omubeezi wa minisita mu yafeesi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era omubaka omukyala owa disitulikiti y'ebuyukwe Diana Mutasingwa n'alabula abakyala abeegumbulira omuze gw'okuzaalira mu bamulerwa mu byalo eyo okukikomya embagirawo kuba kiteeka obulamu bwabwe mu matigga n'abaana abazaalibwa.
Lwaki ogenda kuzaalira mu kyalo ate nga waliwo eddwaliro ebintu bigenze bikyuka waliwo complications these days ezibeerawo ng'omukyala asobola okufuna ekizibu nga ali mu leba bati bw'obeera wano mu ddwaliro obeera mu emergency basobola okukolako ne bakustabilizinga ate n'ozaala omwana because muze nga mulaba nti kati waliwo normal delivery ate waliwo cesarean so tosobola kubeera mu kyalo n'ozaalirayo omwana nga tomanyi wa mwana wakusala okumufulumya oba wakusindika. So twagala okubira omulanga eri abakyala b'ebuyukwe ate eri wano mujje mukozese facility eno olw'okuba yamwe ate gavumenti yagibazimbi.
Alabudde abamu ku basawo abeenyigira mu kujja ku balwadde ensimbi mu malwaliro ga gavumenti okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa kuba omukono ogw'ekyuma gwolekedde okubakwata.
Basawo njagala okubasaba nti eddwaliro lya gavumenti siri yakusabirako ssente. Gavumenti yazimba eddwaliro lino nga lya is for free of charge. Omuntu kuleeta bintu by'oyina by'ogenda okukozesa n'otegeera nti luno olunaku lwange essaawa yonna kabebi kajja n'ojja wano ku ddwaliro n'owete. Eddwaliro lino lyakusabiramu ssente lya gavumenti.
Yeewo omubaka omulonde owa Lugazi Municipality Richard Ssenteza Ssaalongo agamba nti eddwaliro lino lisaanye linyisibwe eddaala okuva ku Health Center 2 lidde ku mutendera ogwa Health Center 3.
Abantu bonna aboogedde wano basabye nti eddwaliro lino lisuumuusibwe live ku levo gye liriko lyongere ku levo eddako nti ku pulojekiti ze tusaba mu Lugazi eno naye tugiteeke ku mwanjo.
Arenge Johnson Smart ku Walubogola Simba mu Najjembe Division mu disitulikiti ey'ebuyukwe.